studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ona heli be studio tamani odo sai saki ki mado usman diko halan tan kabaruji goni dodi yude maison de la presse le bemako nu jire wonane to boggi jande to Machuga kudu le region kayo wadani yimbe chapane jegon yude kainera se ngara bumuko sukabe chapantaton ana eben e wi mabbe non inde andite en wurongo an gondi e yeddude sariya ka ben e hor non pinni e kayfoje sedawdo hokki mali ko badato tonuji ujinaji tati nengu beta hande ngal do dokal barawal e milliardji jeddi sefa nototo kasindina ngura yimbe ujinaji temede jeyon ngam balondu njoyon joƴƴini talkimu en fa dar bafana dartugol ardagol fema foot keña talkimuɗum tili joƴƴinede joɗi goni sembe kabaruji men jogani on bisimilla moɗo e dow studio tamani margal le ndongu e leñol wurtinama le région kayi ko ɓuri capanɗe jeegon neɗɗo sukaɓe capantato ane ɓen yewɓe kaynera le cercle jeema so gaari bamako e wi ɓe lonjitiɓe noon inde andite en wuro ngo nirki hakkeji mabɓe paade mu en wajji mbinde ɓe ɓe jalta wuro ngo ɓennon ɓe dardi laamiɓe ɓe donna ko hani e saria keɗɗan hen mumin sendebu e mamadou sam seygu
min caliki laatade maccuɓe saabe ɓiɓɓe leydi malifur yo gotum yeeso saria hollitiwide marabata jara keƴaɗo goto ñoŋiti ɓeɓɓe
min caliki hinnade kala ko latto sababu margal amen miɗen gondi kala ko woni miijo yirwere nokku hono darnugol miside cuuɗi l'école e kabaru cellal kala gonɓe fedde nde
kambar koɓe caliki ɗum yimɓe hewɓe haɗama gollirɗe kasiginaɗi yokaji ɓe harminama le wuro ngo dun yo ɗum holliti wiide marbata jara
komin cali ko woni ko sahi en wuro o kadi min sodori nder butikaji ɗi e kañe ɗum ƴogodi ndiyam e kadi min ɗum irude kala ko woni yimɓele amen iwɓe e leydirde wuro ngo fay ɓoyal jaati e ley suudu woni komin iwi sakkiki amen iwɗo min muñi ɗum foof ko kamɓe cahiɓe caggiti dardi min ɗum min joppo jaati wuro ngo e ley balɗi tati andon keƴaɓe laamu gonɓe toɓe foof na andani oɗo kabaro
hoorejo fedde humaniɗo hakkeji neɗɗaku le leydi ndi Agui Boiry holiti nimsite makko do kabaru mun o hokki aadi wiide dabareji ɓamete yalla saria ana tabbe
wiide malinkoɓe jaati kini ɗiɗo golleji ɗi nahomi margal wona fewi hunde yamrande e ngal haɗa e nugal saraji leydi men ndi hana fewi hon ɗiɗo golleji jeppitani enne min ƴaɓitiki sanne yoni ko ɗiɗo golleji ɗi itte fewi e aduna
andon wiide yimɓele gomɓe le commune jangute kamara le cercle jeema heɓi torraji majji
inde andite en jankunde kamara ɗo wuro kaynerano ngo laama penni kayfoje wodugol margal nan e wi mabɓe koɓe noddirta margal ko noon yo fina tawa balliguji kañum hinne e yurmede galleji e misalu so galle ana jogi maadi suudu waɗan noddago dow dartude walle kanko gangara kamara o maire commune jankunde kamara wonko sofedi e mariame mayga kerɗena hen mamadou sama seygo
maccuɗo wala to kaynira tun fay goto gollanta goɗɗo fimo foof ɗum ɗo fimo ɗum o nawtorto ɗum no o yiɗiri min demanta fay goto a yata ɗum ladde warde hokkude kalisima neɗɗo goɗɗo e ley tawagal mabɓe to enne pabodiral ana hakkude galleji kewɗi won joguiɗo immadraji keddiɗo ɓe garan faabomo on ɗum e bandu en ɗum ɗo tawagal noon ka wiide maccu kakuna ɗo enne min kay mi andan
kala kabaruji ɗi jiɗɗon famitade dow whatsapp studio tamani oɗo mbawi ñoƴude 77 01 58 01 77 01 58 01. Ana ɓuri millioji ɗiɗi e ujunaji temen taton neɗɗo keɓowo caɗele rafigure jowde mai warde leru juin 2019 ley mali ɗo yo wayde hono ndenago goduɗo ila 2012 nde laati sababu muɗum yo occa anditi ley tongane muɗum holliti ñande aljumare nde ɗum waɗi ƴaɓɓi aljumare ƴaɓɓine nde e wi occa noon ɓeydagol caɗele ɗe ana kulta batte hono ɓoytagal mabɓe jawdi ɗum baale kaɓantoɗe neɗɗakuɗe keɗɗana hen Oumar Waygalo fa ɓeydoro ɗum faam
ɓeɗo yimɓele fuu ana ley saha leydi ndi kañoye le wuddi leydi Mali oɗo nokkumo basiji hakkunde jaleño gondi heɓude sembe le région mofti ko heewi e jamare wonde tonde fuu wawa yaade remoyde sababu wayde jaam e deƴere ɓe guesele muɗe goni caggal cuuɗi toon holliti wiide cuusa ndeɗo tongande holliti wiide ko ɓuuri ujunaji temedde joyyi ɓi adama kañum ha jam balligu ɓamde lewru juin fa yetto lewru septembre ndu ɓeɗo yimɓelle temedere fo capanɗe jeegomɓe ana le région mofti kañe e segu ɗum beydi le hen du ko buri yimbe le teme der nyongiti be wattu jono kajabe mbaljigu o tia holli nimse mudun wattu jono ko be gala bawde be bi miliaruji teme der chapande jiddi ko be kajano ko miliaruji chapande nay e jiddi tan keba le on do wattu fu basi hakkuni jalleni di an wondi e waddu tiid allahji modi ko nayri bangal nyamdu dun latik sababu soko yata yimbe le teme doron keddi le heydere dun wadi le lamu monde oro region mopti
ko badoto tonuji ujinaji tati nengu di lefol cedao ngol rentorto ndokka bete hande gofar mamali gauri mara e bambari ko buri miliardji jeddi sefa ngoni ele ngal do dokkal yo region gawo tumbutu moti fawarde e yoga e segu ngal do dokkal hennete dun e wonde non on ministre commissaire ala commissaire à la sécurité alimentaire o holliti o ujinaji temede jo neddo kasindini wallede wallirede ngure kanko kasumdine wonko sefodi maman baba kunta keddena hem mamadou samsek
Le stock que nous avons en août.
Adad Ngure Ngonde, Ga Upamga, Unia Sapu di Tonuji, Pupda Yede, Yonter Warande, Chagal, Garangal Tonuji, Unia Sapu Ejagam Gudi, Bangal Kabaru, Wudu Ledindi, Bufu Region Muti, Nukuyoga Region Sebu, Nil di Ton, Tonuji, Unia Jeti, Nyamiri, Ika Pechamajat, Tonuji, Unia Ilkandi, Wardide, Berandi, Imadraji Ledindi, Bangal, Hotagurungure, Bibi Lady Mari, Bangal Adad Nguru, Alhali, Wakajun, then no Minimila Udengal or Dokal, Lato Sabu, Bawa Hinadi, kala ko woni kasindina gurude de batte imadraji cdao e gouvernement lidi malindi
grâce à l'effort du gouvernement du mali
on kabar def 2019 du nyande altinere de an bado telefoji temdere nangadi e juude imotobe yogabe le nokuji imoto yogaji bamako nan horabe de nokuji e haybobe mewdum fu do dum tayka lomtama lomtinama nan kanko kinan ag gadida o secrétaire général ministère jande leydi meda won ko cefede oumar waygalu kedena hem mamadou samseku
Chagal imadraji yimbele academy en syndicat je kanye halon en der santur joga telephone ngaji won ko yita edu ndarfobe be chapade jiddi tati woni di mbawi tetudi do holta ele saraji di ana hada jati noddo wadda telephone do examen wotte kala nanga do dugata don edon nenno bote mudun jati president centre be kanye serveur be fuf lontam der kala nokuji di hono oro alhali nja e mudu ka andon sati fuf fondi da guliji di na tayke denna dugugo ngobe kandi donna dum mabbe
Jo engol hono talki ndartugo do hore yakou fema futudu sarte mudun timmi altinere kenyen an bado jeyo ndarto be ardade balon mali li dubi joy ngaroji di fabe do don famu hon wonko umar waygalu faccitani en
altinere noga e jenay farde wotto jabbade yimbe le njoyom joini ton kaytaaji mudem bi an kaaja lamad de do fedde be joini dun nokuto secrétariat o ido anda be kanko no dirti sala babi kanye mamutu ture burdo anditirede bavie sala babi lami golleji lig tumbutu kanko no dirti mamutu ture burdo anditirede bavie o joko horeje AS Real bamoko be fube yimbele anda be sanne jokile hen du odo jottino o kabaruji no dirti Alhassan Suleiman kanyo do jottini kenyen dereji mudu wen haja lamad de do fedde le ko warato ko fedde konorde hollitan yubbo inde yimbele be bamata be ka wajibi sina jomu e ndewa sariyaji dido sariyaji woni jomun halan hanbe nadde le fedde mudun de le bedo yimbe le du wajibi fandi fu debbo goto tawele hen sona dun tan yubbo inde mudun on tipitite fardi dido woteji wadde le noga e jena lewru uttu warorndu gede de homu fan wonde e ndarde yalla yimbe lan gotono dun so odo wati hebi wadede an holliti tiid allahji koni figol ballon leydi mali ko warta dubi ne nyaloma ndo hebente jogala
Studio Tamani, yo faba lamu leydi Suède, Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
Sengarti e kabaruji region ngaji meden ke ben faamu non yoroso de region Sigasso o remoba nan domti engrais di lamu o notorto ko heba nan non remoba haabu ton non yo CMDT noti dum ben tatugol mudun na waawi bonditinde keban bambari hikkaka e wi mabbe ti dalaka ande hedi sottobe engrais remoba rewobe du lamu o jawle mu hen fanda sukabe no nokuje noga fanda subada nokuje noga e tati be bulli do bulli asate e sapo e jenam intite didi onje IRC le golidinde e hydraulique region menaka wadi batu fa gondina projet aman iman o doni ndiam woni ngurdam horebe temdere e sappo yurbe cercle ji region o fu kawri o batu mudum kengen andande hono pompiji hono bonudi kanyu e tidalaji di bale jogala gondi fu ewtama de yinare de jere pawral yimbe woni sisili hono jooda kale gadaado nyande noge jetti ndudo lewru almustrat le region gawo o hejabe sappon kominaji joyi ana gonno fa andana hono sababu basi jahakundu janyel di projet pabato do hono wartide de yera mo ONG FSS li ko JZ notori jawdi ko darani di do golleji do kaddude di do kabaruji kedde hedal fande yewtere ma ana yeso yen tawde ko warani
Sido Tamani